It's a man is all again
now. Mixed by
Mary. All in the music. Mama wa kunja kukukwa mawa wa ine kuma yundanga tizachi sawa wa ndine kumana ndika nsungwana ndipo sina kwele mwa indamu yankula pangono tinka nitakula ndamuza baby wandidolola ata kwesa kankopea nandilola ine mundima manga nzangala ndipo kawazo nsebalala kumatinda peza kakelo kumazimene ndikumvaleno akuti ali muchikondi akuti ali muchikondi ndiya bambo wanga ndichibwezi cha bambo wanga koma ndapukuza mbili yake ati ndichibwezi cha tati ndichibwezi cha tati ndi girlfriend wa bambo wanga Ndapesa kankazi lipo iwo anati ndione sipiki yake ndi mutile liso atati ana sinta ngope ndathindi chaniso akuti nkazi uyu sindinamukonde nayesela kuwauza kuti atati chonde kuma iwo sana mbese ndinakufuza mbiri akuti ndichibwezi cha baba nditangova ine ndima wanga kwa papa sinandiwawa zinandibwezekapa ati ndichibwezi cha tati ndichibwezi cha tati koma ndapukuza mbili yake ati ndichibwezi cha tati ndichibwezi cha tati ndi girlfriend wa bambo wanga zimakala zo kweteka, zimakala zo wawisa mkazi yemwe wa mukonda, aka mapanga zo damisa kumanda kukuza mbili yake kato chibwezi cha bambo chibwezi cha tati nikero plendi wa bambo
Best music from Compeo Studios.